Mangibona wena ngibona umhlaba wami usuphelile nakho konke okuhle okungaphakathi kuwo. Hey wemama, zidayisaphi ngoba ezimhlophe njengeqo? Phela mangibuka ungifanela nengelosi yothando emisele inhlasi yothando ezingqaba ezijulile kunomthombo yami Jevana. Igama lakho emehleni nami ngizolibhala, uthando lakho enhliziyweni nami ngizolitshala, phela enhliziyweni nami wena okuqala. Ngikuthanda ngothando olungesophile imihla ngemihla, awuphilisi engqondweni yami. Imizwa yami ngawo sengikhetha ukuyiloba phansi, ihlezi niyipheshana lingifakazele bowufikele ungakhola ukuba ngimthanda ngaphezu kamdali yetha nomhlaba wonkana. Kuthi angikubize ngenkanyezi yami, lerato laka ngihobhela ubeyivale imthandi yakahle.